said I am a boo.
I'm living so with that boo.
Nakulira mu mbeera bwetyo bwetyo naye nalemo matebunze n'embeera sente zaliwo naye tezali nyingi ennyo zali zitumala okutubezaawo emikwano gyansomozanga nnyo nga buli wemba emirembe nze gimbula nga tolina sente obulamu bukaluba n'emikwano nagyo gikwewala nagezaako ze nateteenkanya kuba obulungi bw'omusajja bubeera mu nsawo munda banzigwerera nkugga naye obubinze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi munda banzigwerera nkugga naye obubinze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi omulungi obulungi bumukubira paasi omubi akozesa kaasi betwaza gwakima bubitalina kalungi ne bokolo ebifaanana bita ebyomubi tebiraba mu nsi nofanga tobadde mwavu obubi bwa sente bwo buluma obwavu buluma omubi tayagalika tetayagala mwavu fetubeera mu kuzoganya tubeera mu kubambana tulwanyisa embeera munda banzigwerera nkugga naye obubi nze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi munda banzigwerera nkugga naye obubi nze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi ebintu byalinyenyeka ndaga obulamu bwakuyiriba tubeera mu kupambana abaana ba booda obulamu bukalu bye mulwanyisa obubi buleme bazingako abataxi batembeyi basuubuzi bafubi basalamala wamu n'abalimi eno balonze tulwanyisa embeera lema tuzingako munda banzigwerera nkugga naye obubi nze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi munda banzigwerera nkugga naye obubi nze bunnuma obulungi bw'omusajja zibeera nsimbi nga tozirina kirizubeera mubi